Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alal bare tati lewru juin hitande 2015 sappo yamde jabbiri masilimaaji chapat e nay e joyi studio tamani ke do do sa mi de der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji do yumar way galo o competitivité ko kaldale kawrangal udita kasento alanzeri to ko wakkati jono iblis andar fa na takkunde gede de sabide turobe hakkunde mali be hulita wede be jaltini to dewtere wonde kasende do dewtere sema do no gubno titode azawad de be biso dewtere de wattaka le kaldale kawrangal tabe cinnyinta do le sappo di lewru juin waro do do bamako do wakkati jono do non gubbe tuugid lamode be noddirta plateforme de be tipitiki der o dewtere tiagal labu bamako wala fuko halili hen ka kanko do non ministre communiqué hakkunde male leedi ele goddo holliti wiide dewtere tongane do bamako do de dewtere de wana memetende kasel ko honjo tobe wobbe kolliti wiide hen der o dewtere dum way sagginde kaldal e kawrangal ka lamu bamako hana jabudi dum fe feesu lamu bamako jabi duudu won non gottanabe leedi meden di jabata dum kenen won non gollobe tuudi ser wusi koobe gombe leedi meden di ko be ngadi maaji mabbe de ko holita wer mangal pabe embe jabbitiri gebe doru wuldi taw le hen do holita wer sappo e go barmi le hen tato nawni ki le hen sanne sappo en jeegobdu nangama wakkari jon do wonono suudu to premier ministre o golata le leedi meden di o fenni o do golle o holiti wiide do wonono gabbe maajer debe kanye ndari fa gato bonandaji so do wonono yimbe le kay bobbe du dartini golleji di holita wer wono examen ngaji tan 2014 2015 dum fuddi le mali fu e mangal mudu so wana le lamu kidalo wakkari jon yimbe le kanbe imade le mali do sa jeewebe ja fay ujnaaji temedde de chapantati en jeegom suka be peccama duudu won hon le nokkuji ko yaate ujnere e temedde jetti e nogay didi le mali fu e mangal mudu se grabdi wonon kabaruji mawdi men jogini on do hande di bismillah modo e hedade ko kaldale kawrangal fuddi kasento alanzeri to ko wakkati jono iblis andara fa na takkule gede de do wono gube no ditirtode azawad de be kolliti wiide ko be kolliti wiide le hen ko ko be tongi wakkati jono le dereji di ko so dun so ni dum wattaka le kaldale kawrangal be cinnyinta do le sappo di lewru juin waro ndo bamako do wakkati jono hono ko kambe be tongi ko gube no ditirtode plateforme do wono gondude lamu bamako be tipitiki dun tiagal lamu bamako do holliti wiide jabata do dum wono no kanko ministre communiqué hakkunde male leedi el goddo o holliti wiide kaldale kawral tongangal do bamako do dum wana ko mete kasen fe hunde dubbe takile non wori Ousmane Diko
ko tonga ko an hawra tobe sappe tati indira dum yubbo ko hawra lejide kany e jogale dabare deere e deurentinal mali kebangal to aljeto le hen sema andini tobe kande labinede fa warde e ko dartuno sappo jeddi lewru mars yabinonu du to kidalto de tobe ngoni nayini de kabaru kebal denagu politika ko kany e lamu hono wadde cercleji menaka kany e tawde ni region ngaji fa warde e murtu wombe sema be kewale larmeme e dabare yirwere sema darti le nawtarade kebe e yigaji hebde tajoral yimbe sahal be kennete hen sema wi waransi de kawrangal sapo didi ndu lewru juin bamako do e le ko kala jabani plateforme wi dum gawndu kedum sabe derentino o wino jodo kale katilike ila sapo e go lewru mars dabinonu ndu tobe yogaji defu bamanoma e le kawrangal ka sinyinde e do tongande heere anabay hono kawral kessal fuditini ce gouvernement wala ko wi e do baaru nde tongande heere ministre hakkunde mali e leede godde wi le yottaade mudum aljeto kadal kessal ka kabar mudum timmi e wi makko bato aje o jokkitaade kadal godunongal do gonden do monfu ana wufi ko sini ko denno tutali du
ko honjo tobe wobbe kolliti wiide le hen ko wakkati jono ko der do dewtere bangi to alanzeri to ko dum wawi sagginde kaldal e kawrangal be kolliti wiide du fa der do dewtere watte le hen sina hono gede cinnyinde kaldal e kawrangal fu kolliti wiide jabini du be kolliti wiide lamu bamako hana jabande do fesu lamu bamako jabini du duudu wono no gotnaabe le leedi meden di ngarta jabande do kanko do non maitre amadou cewule jarawo janginowo jande do duure le leedi meden di kede ko barki sise faccitide do hen
tutal gur sariyawul tongama sariyaji dental leedi aduna ana hollita wiide ndu wawa ka waylitede fey kinaso tawi bangeji didi tongube be fu yardike talkur ndu waylite nanno tiagal de yamiroje eden bawi wiide jonde heere fuditi nanno ko sabim bininde jonde heere so tawi fa dun noto yelaji pelle murtudo de mide mila gouvernement o dun ana hani wadande mijangoji bibbe leedi ndi hakille sab ana hani ko bibbe leedi ndi andana ko wodi dum won e leedi dabareji gondude fiyede fa talkur ndu waylite ko nanno so non wordi fu ana hani ko député en be calano talkur ndu sabi dun ana wawi wadda de leydi ndi titallaaji mawdi fa sanne
sekiraabo do mbay neltirde mi jojju modo hello amen bemalane ngal mi noddirta phase facebook go
tamani
e kolliti wiide keñen dum wono gendarme goto nokku noddirteedo dogo firile laamu ñono o wiyama yimbele bombe sumu nayon kanyu en karbiton yonki makko ki yimbele gombe tombe ciedi wiide le hen du ana wayi tawe dum wono yimbele bangube ton wakkati joni kolliti be wiide sina masina yalta e yoppitere wakkati joni neddo goto yo to dum wono hollitan wieto nokku noddirteedo dum woni hono to noddirteedo ñono wiyama ton jaati o woni keede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
golle mo wadi kiki de keñe wattu katre do yaltide luumo yidum fulbe nan be nayon dum motoji didi be gonno be tawi gendarme o ana joodi be pelli dum so be dogi be fuddu be bundi be pilki soldat sen jabali ngari horde ka ji ali nayobe ka sabe be dogi yimbe dubi no fasanne sabe de be pelli no gendarme o de be kondini piande dow
holita wede examen ngaji di yidum woni tan 2014-2015 dum fuddile mali fu e mangal mudu examen ngaji be no dirta defdi an buri sukabe uyna teme didi chapande taton en jeego yom kani wadde goldo yimu golle mali fu e mangal mudu be pecchamali nokkuji imirde ko yata udinere teme de jetti e noga e didi be kolliti dum wonon jangobe to murtani sukabe mali ko be nyongiti be gombe to murtani be do an kani wadde o do examen wakati joni o dum wonon yimbe el sar wusin ko be gollobe gombe falile be holita wede kenyon ko be ngadi majjere mabbe de ko hono yimbe mangal pade gombe to horeje ministre mbé ben jabbitiri kibe ton dor yu guddi taw holitam wede du ko barme mabbe an ya fa yimbele sappo e taton cagal mudon du holitam wede wakkati joni o wiyama yimbel barmu be an ja fa e sappo e go o wiyama du hon du nawni be ben jaha e taton wobbe kasen du nangaba an ja fa e sappo e jeego yom be furdu be joppitama hande no o holitir wede kanko no dirte dum won fasirima jarawo kede ko barke si se faccentinen to hen
be kolliti wiide premier ministre o wawa salminde men e ley on wattu sabi o mobilli fasanne dem men andun men kollitibe wiide meden baawi doomu demo ndew billiti fu tawa men don feso latike jamma e ley wattu mudun o fu men ji police en ngari ana saga amen gaz ana pi amen piide bonde ko yaata yimbe sappo go o woni barmu be amen e ley mabbe taton barmi fa nawi kasen dun be nangi yimbe sappo didon e amen be uddu yidun tagal mudun so men nabi yimbe barmube be dogotor yimbe barmube be ana waara yimbe sappo e go
holitawe dum wono suudu ministre horeje ministre leedi meddi wakkati joni o fenni o do gollo holitwi dum wono yimbe lan gondube wadde majjer debe kanye darti fa ngado ton bonandaji so mangal pade be dum gari joddintini kulleji di hono dum hani joddindi redede holitawe dum wono jaagotobe le nokko noddotedo dawdo bugu dende do bamako do holitimi wiibe jaba hono golleji di laamo wonde gollude le lumo dawdo bugu go kenya be ngadi to majjer mabbe be ngadi le hendu bonandaji mawdi holitawe ko foti mobilaji joybe bonni to moto ngaydu ko foti sappo dum be kubbi ton wiama dum won ji tawade le suudu meere wondo to dawdo bugu to di furbe bonni dun hono wori Ousmane Diko
sonko go yo lumo to fuddi be lotondirta e policiens yo den woni ko be garde ga meere ga be chami mudun lemen nananta sonko ko de tawi jama uddi damal mangangal golabe ana goni le tan yo den woni ko ballumi be mi sammini ko ko woldam yo den woni ko golabe e motoji yogaji kebi renade yo batte mawgo lumo waddi be laamu mi yihi mobilaji joy cumaade kaya en dum bi ko yaata motoji sappo mursama talkuru fay woturu renaake du e cimmi dum fu le gollerde de lam o notaaki law sona dun tan mere anabawno renaade
sauver la mairie
holitawe dum wono tonuji ko yata ujinaji debbe angereji bondi dum nanna le leedi meedi ndi sokkawno yimbele demo be dum way waddu do hono bonaji no bonandaji ndema le leedi meedi ndi ko be kolliti widle hen ko sabami hono yimbele demo be haburimo be kokkabe dido angereji bondi sabami le temedere fana ya fay yimbele chapande nayon ko be kolliti widle hen wono hejo debbe dum golli dibe anni hitani hikkadi holitindi widde be kaaja tonuji hono haburimo ko yata ujinaji temedere jeego chapande joyi dum tidus antidus dum wawa lata le hitani 2015 de kanko dum wono gawsu sano ko yo ndemo haburi moto kuchala to kede ko barki si se faccitinen do hen
je confirme ce que
mi de wawi hokkude on tajoral e dow ko hala ko sabi e ley jaabuji kebaadi ley bangal horugol angere o di kolliti wiide temedere fu debbe e majji ngalana tawene nyende nyalande herenande ndemo bende semdete holliti wiide ebe anniyi yaltinde e dungu hikka o ko foti tonngaji ujunaji temedde jeegone chapande joy rimo andon wiide so niso o angere bondo nawtorama di anniyaji mba wa yubade ndeno andon wiide bonanda mudun arande fu demobe hedani sabi men jettiraka ciodan angere o men nawtoro sa nawtorike o angere mo walana nafa fu walana ma hen so wana murse mide hollita on wiide dun idun waawi sabi mbinde nyawuli kewdi fewde e demobe
Union Européenne gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni faabotobe sidjo tamani
sakirabe jawelo ni le réseau ngaji men dibe koliti wiide dum wonono sumpile lamu nyafunke o heccanke yibele bombe sumbu kany en nati ton ko be nati ton ko du yambe jehi e dogotorode wonde tonde be gujji ko be gujjata be bonni ko be bonata cagal mudu be jehi dum wonono to kuma ndo o gollato du be jaadi ko be jaadata be jehi to antenne dum wonono réseau orange wonto du be bonni ko be bonata be jaadi antenne réseau ngodo to ka wala fu neddo mo be carbito yonki mudu anda ko fu ngabbe dido bonandaji e koliti wiide examen ngaji def dum fu dile mali fu e mangal mudu dum wonono yibele aadi anibe imade to duwa satobe be jafa imbele be jafa sukabe temede jaddo yom anibe imade to won to kitotobe jafa e winan jago yom suka sa jewi do wonon le réseau sigaso be collectivité anibe imade tobe be jafa unaji nay jano yom suka do wonon sa jewi le réseau segodo be collectivité anibe imade tobe be jafa unaji suka sa jewi le réseau tumbuto o anibe imade tobe be jafa unaye tati suka tagal mo den garantie minire faado sigaso do be collectivité wakkar jono projet keso bangito do wonon faabe kaba e tal kakule laamu sigaso o fu e mangal mudu odo projet be collectivité du war bangudo hono leedel el sahal de odo projet o bangiton bete hande du den goleji di puditon wakkati jono be jewan do wonon yimbeel burbe fu lohudo ton be hono ko buri haajede be jewano ballirta du faabe kaba e tal kakule laamu sigaso edum hani fu do hani fuddoto do woni tan 2015 du tuma yandu faale tan 2020 secrétaire do katte nyalom hande kabaruji meedi di kafa hande kedde heda do e seeda yowtere meden de ana wodi.